murumva ijwi rya Amerika. Ubu ijwi rya Amerika rikomeje ibiganiro bya mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaduteze amatwi mwe mugitangira kutwumva ndetse namwe mwatangiye kumva ijwi rya Amerika mu gikanguka, twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe na Eugenia Mukankusi, ninge uyoboye ibiganiro. Uyu munsi ni ku cyumweru. Muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Nyuma y'ibivugwa mu karere, turaza gukomereza ku kiganiro ejo tugezwaho n'urubyiruko rwo mu Rwanda rureba ejo hazaza. Naho guhera isa 12 turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda, aho bwana Philippe Mpayimana uherutse gushinga ishyaka PPR riharanira iterambere ry'abanyarwanda ejo kwa gatandatu yangiwe kugirana ibiganiro n'abanyamakuru ngo bagaragarize umushinga w'ishyaka rye. Nta mpamvu n'imwe yasobanuriwe naho yarishyuye yagombaga kubikorera, uretse kuba yarasanze abashinzwe umutekano w'akabari bagombaga guhuriramo bahafunze bakamwangira kwinjira. Aravuga ko ari ikibazo gikomeye kuko yari yabimenyesheje ubutegetsi. Inkuru irambuye muragezwa na mugenzi wacu Eric Bagirubusa uri Kigali mu Rwanda.
Murafunze nta kibazo turabyakiriye, ntabwo dushyiraho ingufu. Ariko niba mudashobora kubwira boss cyangwa manager ngo baze, ahasigaye nimwe tubyandikaho. Uvuze yuko mutwangira kwinjira ku buryo mudashobora gusobanura. Ngo wabahaye itegeko kutataza ngo dusobanure impamvu. Arabona turi abayobozi bato cyane ku buryo muri kino gihugu gusuzugura bifite intebe koko.
Bwana Philippe Mpayimana uherutse gushinga ishyaka PPR riharanira iterambere ry'abanyarwanda aravugana n'abashinzwe umutekano ku kabari Plus 250 kari Kicukiro Sonatibe mu mujyi wa Kigali. N'akabari yari yateganyije kwakiramo abanyamakuru bagezaho umushinga w'ishyaka PPR rishya mu Rwanda. Ahageze mu masaha 5 za mu gitondo yari yatanzeho gahunda yasanze gafunze, abashinzwe umutekano bamukumiranye nabe. Tuhagera na mbere yuko Mpayimana hagera, abashinzwe umutekano batubajije ikitugenza, tubabwira ko tuje gusaba serivisi z'akabari maze batubwira ko katari gukora. Tubajije niba bazi ko umunyapolitiki Mpayimana hafite gahunda n'abanyamakuru badusubije ko gahunda bayiza ariko ku gihe kitari cyakageze. Aho Mpayimana hagereye yabwiye ijwi rya Amerika ko yari yakomeje kuvugana n'umuyobozi wa Plus 250 Rukiga yanga gufata telefone. Bwe n'abarwanashyaka be babarirwaga mu icumi bari baturutse mu mpande zitandukanye bakomeje gusaba uburenganzira bwo kwinjira, ariko abashinzwe umutekano bakabihorera bakababwira ko batanazi n'umuyobozi w'akabari. Baciye amashami y'ibiti biraho babicaye imbere y'akabari kuri kaburimbo.
Ubu rero twebwe ntibitubuze kwishimira yuko twahuye, twari twiteguye kwakira abanyamakuru tukabagezaho umushinga wacu kugira ngo bawugeze ku baturage. Muri make icyo twebwe twagombaga gukora twagikoze.
Nyuma y'igihe Mpayimana na bamwe mu barwanashyaka bagiye kumenyesha sitasiyo ya polisi ya Kicukiro basaba ko bababariza impamvu yishyuye aho gukorera ku munota wa nyuma bakabakumira. Polisi yabasubije ko itahita ibyinjiramo ibasaba gutanga ikirego bikazakurikiranwa. Mpayimana nabe bagarutse ku kabari Plus 250 maze atangariza kuri kaburimbo imwe mu migabo n'imigambi y'ishyaka PPR.
Turifuza ko ibihangayikishije abanyarwanda, ibishobora gutuma dusubira inyuma, tubyirinda tugashimangira ibyagezweho kandi tugatera imbere kurushaho. Ishyaka ry'iterambere ry'abanyarwanda rigamije guteza indi ntambwe mu Rwanda. Turashaka gukorera abaturage kugira ngo iterambere ritabasiga ngo usange abari mu cyaro barabaririza uko i Kigali hameze, uko kaburimbisi. Turashaka gukorera abaturage kugira ngo badasenya iterambere rimaze kugerwaho ngo usange abakene bishwe n'ipfunwe cyangwa se abari mu mahanga batunzwe no gucura imigambi mibisha.
Aha ni naho Mpayimana yeretse abanyamakuru bamwe mu bo yahaye inshingano mu bice by'igihugu yarafite impapuro zanditseho imyanya y'ubuyobozi bw'ishyaka agenda ruhabura umwe.
Yewe niyemeje gukomeza gucunga umurimo wacu, hanyuma uyu muvandimwe atwemereye kutubera umunyamabanga rusange mu rwego rw'igihugu. Ubu iyo tuba twicaye neza ku meza twari kuba twaduteguye neza mukatubona.
Ku musozi w'ibiganiro haje umusaza wari mu ivatiri yambaye nk'uwari muri siporo, avuga ko akuriye kampani y'umutekano EIC irinda kuri Plus 250. Yavuze ko yabanje kuvugana n'umuyobozi w'akabari wari imbere adashobora gusohoka, amusubiza ko nta gikorwa cya Mpayimana azi. Nk'umuntu ushinzwe umutekano yasabye ko byaba byiza umuntu wese utahakora akahava kuko yabonaga bamwinjiriye mu nshingano. Ariko mvugo yabwiye Mpayimana kubiganira avuga ko yagiranye na Rukiga bivuga ko ayobora Plus 250.
Hari abantu bari hariya ko bavuga ko banatanze na avance muyifite, kuki mutabemerera kuza kwinjira? Twebwe dufite gahunda zindi zabo ntituzizi. Aturetse ko habayeho communication zidasobanuye, ubwo akavuga ati aba bantu ndumva jyewe nabiteguye cyane cyane ibyo ko mfite gahunda zanjye z'akazi kanjye mbonye ari mu masuku navuga se mbabwire ubona bazaga manager mbabwire kuko ndabona buzuye kubwira
bategereze cyangwa batari
batarambwira ati batari nise ko bavuga ko batanze avance ati no njyewe ntabwo nakira abantu
Kuri bwana Theodore nta kaburi imvano wahabwe guhagararira ishyaka PPR mu karere ka Kayonza mu burasirazuba bw'u Rwanda akavuga ko ibyabaye bitazabaca intege
mu rugero turimo twa politiki ubundi niko rumeze habaho kugenda mu nzira z'amaho rugero rwa politiki n'ikibuga cy'umupira kibamo gukina ukavunika ariko nago bivuze ko uhagaze n'urugendo ruvunanye kandi rusaba kuzenguruka ayo namakona rero n'abandi bose bagiye banyuramo twamwe kwanyamakwe ngo tubashe kujya kutwifuza tubashe bice tumusanzu utanga mu kubaka igihugu cyatuzana
hakunze guhwihwa kuko haba hari amabwiriza yaturutse mu butegetsi hejuru akumira Mpayimana kugira ibiganiro mu kabari plus 250 n'abanyamakuru abagaragariza umushinga w'ishyaka mu minsi yashize hakunze kumvikana amashyaka mato yijujutira ko abangamirwa n'ubutegetsi igihe agiye guterana uyu ni perezida w'ishyaka PS imbere kuri madame Christine Mukabunani
hari aho twageraga ugasanga abayobozi b'inzego z'ibanze baradufata nk'ari ishyaka rirwanya leta cyangwa se ishyaka ry'iterabwoba rije kuzana intambara wenda cyangwa se ibindi by'imvururu
imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu nka Amnesty International na Human Rights Watch yakunze gutunga agatoki ubutegetsi bw'u Rwanda guhonyora uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo no kwishyira hamwe iyo miryango ikavuga ko mu Rwanda gutangiza ishyaka rya politiki byongera itavuga rumwe n'ubutegetsi bigoye kuruta gutangiza ikigo cy'ubucuruzi agitangaza ko yatangije ishyaka PPR bwana Mpayimana nawe yabwiye ijwi rya Amerika ko bigoye ariko ko hakiri icyizere Philippe Mpayimana yiyamamarije umwanya w'umukuru w'igihugu mu 2017 aratsindwa no ku mwanya w'umudepite uyu mwaka aratsindwa hombi yakoraga nk'umukandida wigenga ariyo ntandaro yo gushinga ishyaka kubyamubayeho ku ruhande rumwe nta wabura kwemeza ko bishobora gusiga icyasha kabari plus 250 ku mitangire ya serivisi ariko n'icyasha ku gihugu nk'u Rwanda cyakunze kuvuga ho kuniga demokarasi no kutorohera uburenganzira bwa muntu bagira ubusa ijwi rya Amerika I Kigali
urakoze Eric kuri iyi nkuru tujye noneho mu Burundi abanyagihugu batunzwe no gupakira ibikoresho byo kubaka birimo amatafari n'amabuye barasaba leta n'abanyamitahe mu gisata cy'amakariyeri kumvikana kugira ngo imodoka bajyaga bakoreraho zongere gukora abo banyagihugu bavuga ko ubuzima butaboroheye nyuma y'ukwezi kurenga leta ifashe icyemezo cyo gufunga ibirombe bacukuragamo inkuru irambuye muri ikizwa na mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze
ubuzima bumeze nabi kubera kubura n'ubugaritse gurubu kubera imodoka badihagaritse
abanye bamwe mu banyagihugu bakorera ahabumbirwa amatafari mu munga wa Mutara aho bita ku Mugina ni muri komine n'intara ya Kirundo benshi muri abo batunze imiryango yabo mu buryo bakura mu bikorwa byo gupakira amamodoka ashumba ibikoresho byo kubaka bigizwe ahanini n'amatafari hamwe n'amabuye kuva inama nkuru y'igihugu ijejwe mu mutekano ifashe ingingo yo guhagarika ibibanza bicukurirwamo ibyo bikoresho kugira ababishyizemo umutari bisunge amategeko ya leta abanyagihugu bavuga ko batorohewe mu miryango yabo
mureko adarahagaze kubera nyine amatafari bagize babujije kugira ngo ntibapfukire mu mwongo n'abashumeri gusa ubuzima bumeze nabi kubera kubura n'ubugaritse gurubu kubera imodoka badihagaritse wacikira ko gasoma noneho kubera akazi bajya bo muri obeyeri bazifashe kuguma ngaho nyine
abana b'abantu bose bakuriye mu matafari ubuzima buragoye n'impuzu z'ishuri ntibarose n'amakayi kubera ko bice bagura kubera amafaranga menshi babasaba
kiretse abo bakora ako kazi n'abasanzwe bacuruza bavuga ko iyo ngingo yabakoze ko uyu munyagihugu acuruza inzoga y'ikirundi bitugwa
jewe kugeza nk'ubu bakipakira nahoranda na za nkirido zitanu z'urwagwa mugabo nk'ubu ibidimwe ndayizanye ntihera inyungu ubuzima bwanjye nanjye babuhagaze na rero nta kintu nakwifuza ibyo bihano bafashe babirekura kugira ngo baze barapakira kugira natwe abenegihugu turi nk'akarusho
ku mbure se bihano basaba bati ntibaje mu mategeko
twabasaba yuko butanga tagise ntoyi kugira ngo batange ibyo basaba byoroshe biri hagufi
uyu mutware wo hasi muri icyo gice avuga ko abanyagihugu arongoye batarira busembe arafise n'icyo asaba abo byega bose
mparuye abenegihugu kabisa ntiborohewe kugira batorohewe bagiye gupakira amatafari cyangwa bagapakira amabuye baronka amafaranga bagasoma
ubugari bakarara bari ubu bese barara batariye kuburyo atakazi gahari rero cyo mbona abo bacuruza bacuruza amatafari n'amabuye nibumvikane na leta byiza byimazeyo leta bayiha umusoro utabavunye leta nayo iborohereza ubwo hanyuma nabo batanje akazi kubene gihugu basigaye barara ubusa kuburyo batikironka ubuzi bakora
imyidogo kandi irimo mu basanzwe bagendesha izo modokari zipakira naho atacho bashima kuvugira kuri mikro yacu bavuga ko ubuzima bw'imiryango ya butari kuburagenda neza kuva ingingo ifashe mu nama aheruka kugirana n'abarongoye amakoperative acukura ubutare hamwe n'amakariere Alentibere Mutabazi buramatari w'intara ya Kirundo yasabye abacukura amakariere kubanguka bagakwiza ibisabwa kugira basabe gushasha uruhushya rubemerera gukora kuri abo batunzwe n'amabeni buramatari w'intara ya Kirundo abasaba kwihangana mu kurindira ko bene amakoperative bashira mu ngiro ibyo basabwa
amabeni nivyo birumvikana ko wowe ucumi ngo baguye mu muhorera nubwo bova ko tekagana neza mu miryango yabo tubabwira ko bakwihangana kandi nawe tukabahimiza kuguma bakorera mu mashyira hamwe na cyane cyane ko kandi nubwo ari bene imodoka bari kamyo idakoze zo gushomera ibikoresho ishobora gukora n'ibindi ariko na cyane cyane tubahimiriza kuja mu mashyira hamwe bijye kuziganya no kuguranana ku buryo ingingo nk'izi zishyitse mu gihe atariko barakora bashobore kuronka uburyo babarikora ko hirya no hino mu miryango kugira ngo ntibahuye n'ibibazo
tubamenyeshe ko abo bene amakoperative acukura amakariere bavuga ko batari bakwiye kuja ku rugero rumwe n'abacukura ubutare mu by'amategeko bagasaba kugira ibyo boroherezwa iyamara urongoye ikigo genzura ubutare n'amakariere mu karere k'uburaruko arabakurira inkoni ku gishitsi ko bategerezwa kwisunga amategeko uko ari mu Kirundo uburaruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze kigo cya Amerika
arakoze mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze nshimiye kandi bagenzi bacu bagize uruhare muri ikiganiro n'abadufashije kukibagezaho muri studio ubu tugeze ku mwanya wahariwe ikiganiro cy'urubyiruko rwo mu Rwanda ejo
reka nguhe ikaze wowe wahisemo gufungura inyakiramajwi yawe mu kiganiro ejo ni ikiganiro mutegurirwa kandi mukakigezwaho n'umuryango ejo youth echo ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro ukorera i Kigali mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari iki kiganiro ugikurikira kuri radio ijwi rya Amerika 104.3 FM ku wa gatandatu isa 12:00 za mu gitondo iki kiganiro gihagarariwe na Nigena Roger Mizero Crispe ari ku buhanga bw'ibyuma ngibasuza kuri micro ndi Nicole gira neza mfatanyije na mugenzi wanjye
Jaime Muhabanaye
Jaime nguhaye ikaze mu kiganiro
urakoze cyane Nicole
shuti bakunzi w'ikiganiro namwe mbahaye ikaze
uyu munsi rero abakunzi bacu twabategura ikiganiro kijyanye n'ubuzima hanze y'ishuri ese umuntu amaze kurangiza amashuri agasanga ibyo yariteze hanze ntago ari byo habonye bigenda bite ese byashoboka ko umuntu akora ibyanye n'ibyo atize ese ari cyo bishobora kumuhungabanyaho sibyo gusa kandi tubafite na kinamico nyira mu bande mukunda muri benshi aho uyu munsi muza gukurikirana agace ka 85 turaza kubahana wa mwanya wanyu muduha ibitekerezo ndetse n'inyunganizi
reka dutangire ikiganiro cyacu twumva bamwe mu rubyiruko bo mu karere ka Burera basoje amashuri bari bafite uko bumva bazabaho nyuma yo gusoza amashuri ariko ibyo bibwiraga ntaho bihuriye n'uko babayeho kuri ubu ni mu nkuru twateguriwe na David Hetimana afatanyije na Ariet Nishimwe
murakazi ko bunyonze ndanyije kwiga nyine namaze kubona mbuza akazi kubukanisha nk'aho nk'ubwo nize nicaye nk'imyaka nk'ibiri hafi itatu ndavuga nti bintago ibisi byo ndimo ndavuga tereka noneho maguruka nshaka ubundi buryo nshaka amakazi ko gukora nza kwisanga rero nje gutwara igare ntitaye ngo narize cyangwa se ntitaye ngo ndashaka ko ibyo ni akazi k'ibyo nize
numvaga nzaba umucunga mari mwiza Mwaga nzashaka akazi nkakabona nari mfite projet nyinshi ku gite cyanjye kuri family yanjye numvaga nzashaka akazi namara kukabona nakora saving ya ba petit frère na petite sœur nabakorera saving yo izabigisha muri kaminuza oya nago zagezweho
nge numvaga yuko nindangiza wenda ubuzima buzaba buhindutse nkajya nabona amafaranga binyoroheye ko ntago ariko nabisanzwe bitandukane wenda nize umwuga wa mekanike ni nawo nkora ariko ariko numvaga uburyo nzajya mbonamo amafaranga nzajya mbona amafaranga menshi cyane ariko siko nabisanze
nge nkiga na mfite indoto cyane cyane zo kuba umucuruzi bitashoboka numva ngomba ko ngomba no kuba umwe mu bantu bagomba kurinda umutekano w'igihugu cyane cyane nkunda abasirikare urebye biratandukanye kubera ko nkora ibijyanye no gukusanya umusanzu w'isuku
ngewe icyo nari niteze cyangwa se ndoto nari mfite muri nge numvaga ko nziga kaminuza ariko ngakurikirana ishami ry'ubuganga ubu ngubu ndimo nakora akazi kuri sekirite biratandukanye cyane kuko ntabwo nari narize sekirite no mu ishuri numvaga ko mege byibura naba n'umucuruzi mwikorera ku giti cyanjye ariko nibyashobotse ndi mu kazi k'umutekano naho bihuriye pe
nicaye ku ntebe y'ishuri nitegura yuko nziga nkabona akazi keza nkatera imbere akose byanshobokeye ntagari bityo ntabwo bihura bitandukanye nuko nari niteze kuziga nkabona akazi nkamererwa neza ariko ubu ngubu urabona akazi ubu ngubu ndi gukora akazi ko gukotora amashashi n'ibipapuro
reka nongere mbibutse ko icyo ari ikiganiro ejo aho turi kuganira ku nsanganyamatsiko igira iti ubuzima nyuma yo gusoza amashuri makuru ese umuntu yakora iki igihe hatabonye ibyo yari yiteze kugira ngo bitamuhungabanye
iyo ugiye ku rubuga rwa kaminuza y'u Rwanda ur.acarwa nk'uko bigaragara mu kigeranyo cyakozwe guhera mu mwaka wa 2013 kaminuza yagirwa imwe kugeza mu mwaka wa 2018 bigaragara ko abanyeshuri basaga 32,938 aribo bamaze gusoza kaminuza muri abo 36% igitsina gore na 64% igitsina gabo wakibaza utese aba bose niko babashije kubona imirimo
Mu mwaka ushize Thierry Mpamo ushinzwe kumenyekanisha ibikorwa bya Minisiteri y'abakozi ba Leta n'umurimo cyangwa se Public Relations mu ndimi z'amahanga nawe yashimangiye iki kibazo ubwo yaganiraga na The New Times ikinyamakuru cyandika gikorera mu Rwanda yavuze ko zimwe mu mpamvu abanyeshuri basoza kaminuza bakabura akazi ari uko baba barize ibidakenewe urebye ku isoko ry'umurimo ikindi kandi benshi basoza bashaka gukora akazi ko mu biro icyo twakita white collar jobs mu ndimi z'amahanga kandi ari akazi kadapfa kuboneka mu Rwanda Christelle Uwicyeza yaganiriye n'umwe mu barimu muri kaminuza y'u Rwanda akaba n'abana n'abanyeshuri umunsi ku munsi uyu mwarimu yagarutse ku kibazo cy'ubushomeri mu rubyiruko ndetse no kubijyanye n'ihungabana umuntu yagira aramutse yiteza ikintu ntakibone reka tumwumve
Nitwa Frank Namara nigisha mu university ibintu bya entrepreneurship na innovation nkaba mfite bachelor muri communication na masters muri project planning and management nkaba nigisha abanyeshuri cyane cyane abo mu university n'abandi bashoje kwihangira imirimo kugira ngo biteze imbere
abanyeshuri ndetse n'abanyeshuri ubu ni imyumvire y'uko umunyeshuri aba ari ku ntebe y'ishuri akumva ko azakora icyo yize azasohoka agakora icyo yize mu ishuri ubu ni imyumvire iterwa n'iki
cyambere ni background bagomba no kuvuga iki ubwo tigewe nza nindangiza akazi nzakora akazi niyo ka data ngiye kwiga ubwubatsi ku data yarubakaga kandi yabonye amafaranga mu kubaka akibagirwa ko ise igihe icyari nibage na time igihe cyase yigaga ibyo byo kubaka abantu we barize ubwubatsi bari bangahe urabyumva ni koko mese ndumva ikintu cyica abanyeshuri gutekereza ni imyumvire imyumvire ikumva ngo ndashaka ko nka kanaka so rero intego irakenewe ijana ku ijana ariko iyo ntego wowe kugira ngo hari ibyo bita strategy kugira ngo ujye kugira kuri iyo ntego hari ibintu ucamo noneho wowe nkawe you have expectation why urabona ngo tekereza se nzayigeraho gute kubye kuko ni nzemba kugira buriya ne nabibwiye na kare hari ibyo byo tuvuga ngo intego nangwa expectation hari ubuzi utazigeraho kubera wowe uruhare rwa nk'umuntu nangwa se uruhare rw'abandi buriya yukora planning utekereza mu buzima bwa vuti nina kigeraho bigende ugashaka ibyo bita side B iba wari umuntu wari uraho ngaho utegereye ngo uzaba radio presenter wenda wasoza university ugasanga ibyo bidakunze ntabwo waba desperate amwe abanyeshuri barimo kwiga ntabwo bari ahantu hamwe uri ahantu henshi kandi utabonye ibyo washakaga ntabwo ari igihe ntabwo ushobora kuvuga ngo urapfuye ikintu cya kabiri bamwe bajya mu biyobyabwenge abandi bakajya mu bujura abandi bakajya mu migambi mibi kuko icyo watekereza ni nagaho kigeze ni ukuvuga iki ni ukuvuga ngo ni ugushishikariza abanyeshuri kugana ubuyobozi bwa career guidance directorate bakajya buriya iyo bavuze career guidance rimwe n'abantu batanga inama abajyanama iyo bakugira inama rero ejo usotse university nta kibazo wagira kuko uriri warabonye information y'ukuntu in case kibazo kibaye nta kifata mu guti kuvuga ngo abanyeshuri abo abarangije n'abatarangije n'abari mu kazi n'abatekezi n'utegereje kuvuga ngo wenda nk'abo bana bize journalism akabati nzajya kuba umunyamakuru wa RBA nzajya kuba umunyamakuru wa Flash ngiye kujya ni byiza aho kazi ukabonye ariko utanakabonye tekereza izindi areas zo wakoramo wakwihangiramo akazi ikintu kintu ni mukagaya akazi ukavuga uti ngiye ndashaka kuba umunyamakuru wiki ni byiza kuba umuntu profession uri specialized mu bintu runaka ariko iyo ubuze ako kazi ugira ikibazo icyo uriya abanyeshuri bamwe usanga umunyeshuri yarangije university yabura akazi ugasanga agiye mu biyobyabwenge none umwanjye umuntu umaze iminsi nigisha abanyeshuri batandukanye mu ma prive muri government icyo nabashishikaye ntabwo mukwiye guhanga amaso ahantu hamwe
amazina yanjye nitwa Turikumana Eric aba narize computer science muri university gusa nyine akaba atari byo bintu ngo ndi gukora iyo umuntu ari kwiga abafite inzozi abayumva ibintu byose bizashoboka kenshi na kenshi hari n'igihe uri n'umuhanga nyine wumva ubuzima buzashoboka wumva ibyo wize bizagira akamaro ariko iyo usohotse hanze uhura na reality itandukanye n'ibyo watekerezaga uzagusanga ibyo watekerezaga bihabanye n'ukuri kuri hanze biba bihabanye cyane ushaka akazi ukadepoza bikanga so nkanjye nadepoje ahantu harenga hatanu hose batamfata rimwe nkakora ama interview ntibamfate ubundi ntibanafata amasebe yanjye so rero naje gusanga nyine ubuzima bwo kuvuga ngo nzabaho ntunzwe n'ibyo nize bidashoboka ubungubu nkora ibita anda utubati maje kubona ko ubuzima butazashoboka bujyanye n'ibyo nize nari mfite bene wacu marume wanjye wabikoraga so yarambwiye mu gihe nyiri gushaka akazi ko naba ngiyeyo ajya mufasha nagiyeyo nyine nkajya ndeba uko abikora nkamufasha nyuma nza kubona nawe nabishobora bishyira by'ingufu nyine amafaranga mbonye nanjye mfungura ibyanjye ubu ngubu nibyo nsigaye nkora birantunze bayo neza amafaranga arabonekana akazi ni akazi akazi ni akazi ikintu cyose wakora kikagutunga burya kiba gifite agaciro ku buzima bw'umuntu rero iyo uri mu ishuri ukarangiza wumva uzatungwa n'ibyo wize uba uri kwibeshya cyane ibyo wize muba mwarabyize muri benshi kandi ntabwo ariko mwese mpamvu uzabikora ngo bibatunge so byanga byakunda baba bagomba kuvamo bamwe batungwa n'ibyo batigeze biga rero nabashishikariza ko gukunda umurimo tu ikintu cyose cyaguha amafaranga ukumva ko wagikora kandi ukagikora ugikunze nyine kikagutunga
nitwa Peter Nshimimana nkorera hano muri banki mutsanzemo I&M banki ishami rya Rwamagana nkaba ndi service officer njyewe nize amategeko muri kaminuza ariko mu by'ukuri mu kwiga amategeko kwanjye narabikundaga numvaga yuko ngomba kumenya amategeko ariko ibyo natekerezaga kuba nakora mu nzira zose nanyuzemo zo gushaka akazi ahantu hatandukanye ntabwo naje kugira amahirwe yo kubona akazi kajyanye n'ibyo nize ariko nyemara kubona ko mbuze ayo mahirwe yo kubona akazi kajyanye n'ibyo nize naje kugira amahirwe yo kubona akazi hano muri banki baguha amahugurwa ahagije kugira ngo ibyo ugiye gukora uzabe ufiteho amakuru yose ahagije ku buryo akazi ugiye gukora wabasha kugakora neza kandi ugatanga umusaruro burya igihe cyose iyo ukora ibintu utize uba wumva ko hari nk'ikintu kibura muri wowe ariko mu by'ukuri nyimara kubona ko ngeze muri aka kazi numvise ko hari icyo ngomba gukora mparanira kugira ngo nzagere ku byo nifuzaga iyo urimo gukora ibintu utize birumvikana ni nayo mpamvu bamwe bacika intege bavuga ati ntabwo nshobora gukora ibintu nize byangora ariko nk'urubyiruko uca mu nzira zitandukanye kugira ngo uzitwe umugabo ntabwo ushobora gusuzugura akazi kuko ushobora kuba uri ahantu hamwe uyu munsi ukora akazi katajyanye n'ibyo wize ariko bikakoriyanta aho wifuza kuba uri igihe wigaga
nshuti bakunzi bacu tugeze muri wa mwanya mwiza w'ikinamico nyiramubande uyu munsi turabagezaho agace ka 85
Katsinga abona ukuntu iki gitenge nturibaye ryaje bimbereye
birakubereye
uyu mwana azi kudoda pe
arabizi
si ahubwo nawe ambara rya kote nayo apantaro turebe
ha bakore murahinda ubwo se ndabyigera bibiki zimenere nyuma nkamunari nafu
yego ko
ubwo mwana wanje nagaruka kare yakashoza sanga karakuzi akamubagira
no no he mufite
ko nabonye ari fry kwane
ngaho rero mpa naye amafaranga mbenyabitse maze havana naze kuza tujye gushaka umukire ribanje tube tumwishyuye
ariko amugore ntuwibone
gute
ubuseregye sanga imifuko yanjye yaratobotse ku buryo ntashobora kuyabika ryewe
ariko se cyane ari nshatse kuvuga
uvuga iki
nashakaga kukubwira ko byaba byiza nyakubiki kuko rwose nabonye wigira inyatsi y'amafaranga gusa
uvugenge bwanyu mbese ariko se ubundi turaburana iki fatanga yariyo nzamu ayandi nanye ngiye kuyabika mu mufuko azajya nteresha bakugira ngo mbonande
10 20 30 40 50
ayo rwose bika
mu 100,000 ukampa 150,000 gusa
tuza
ntago bishoboka rwose gatsinda
tashoboka
cyumba bari bushyira mu gaciro ibingizi ntabwo bibaho
tuza kandi uje wemera ko njye nje mutware w'uru rugo
ibyo ndabizi
ibindi bindike ubundi turabona 100,000 byahita byishyura umwenda wose ugashiramo
n'isoni ariko gatsimba nyine kagewe kanjye nkubwira nako kwanza reka ndeke guterana nawe amagambo kuko nibaza ko bidufitiye inyungu twese
wakabimenye se nyine wabaye wababajwe no katero wacishije mu ntoki njyewe umwana wanjye mbabazi nagaruka nzamubwira ko n'umuhungu wawe wabana nanze ngire nzamubwira ko ari umuntu se
nyine
ese gako ubu igihe wampaye ko cyarenze wanyuze
sha naciye kuri alimentation ntabwo akirwa shokora kandi nzi kwikunda cyane
oh merisi sha nkunda shokora byahatari nanapfa
reka ndabyibuka kera rero tukiga mu wa mbere hari umunsi twize gusohoka twirukanka tujya kuri alimentation yabaga handi kwa speciose
ndayibuka
mbona wowe rero ubwo turi kurya amandazi wowe wakashokora ndumirwa ndabona n'ibyo byose cyangwa ndayikunda byahatari
umva n'umutima wanjye wose nkunda shokora pe
sasa minyo umva nkubwire ikintu nagushakiraga nashakaga kusaba akantu gatoya muri weekend waretse tukazasohokera isogwe hari ahantu hari akabari keza shaho abantu barahaharaye muri iyi minsi
yewe ubwo se tuzagenda ryari gaku
soye ni mu masaha nimugoroba muri tumwe turiye turabyina
ego man no kubyina birimo se ubwo se nzagenda mpetse umwana mu mugongo bikunde koko gaku
none se ntabwo byakunda ko umwana umusigira mama wawe
eh
umubwire ko ugiye guhahira umwana hanyuma nyumuze kumuhamagara umubwire ko nyine wabuze taxi
none se mama ko atamunsa nijoro urumva umwana nijoro yanywa iki
wimbwira ibyo none se ubu ngubu iyo wagiye ku ishuri se umwana asigara yonka iki none se ntanywa kigoze rwose nzasiga none nguze
gakora akomeje kuguyaguya minyoni ngo bazajyane mu kadini kandi yemeje kugura kigoze ebyiri kugira ngo zizabe imfashabere mu gihe umwana yakenera konka bamusize mu rugo reka tuzabikurikire mu gice kizakurikiraho iki gice bimaze kumva cyanditswe na Muhire Marcel mu gihe Mizero Crispe ari we afashe amajwi aranayatunganya tuzasubira ubutaha njye nari Bukuru Hussein
ubutumwa tugiye kugarukaho none nubwo mwadusangije mu kiganiro cyavuga ku gutanga indizo aho twibazaga ati se mubona biterwa n'iki ko abagabo cyangwa abasore mu gihe bateye inda bahunga inshingano cyangwa bakanga gutanga indizo reka tubimburire kuri uyu itaha twibwiye ufite nimero iherwa na 26 mu butumwa bwe yagize ati mwakoze kuri icyo kiganiro ati njye nabyaranye n'umugabo ariko yarantereranye pe umwana agiye kugira hafi imyaka 4 ariko nibaza iby'uwo mwana bikanyubira kuko njye nta ubushobozi mfite mu kiganiro twumvishe umunyamategeko icyavuga ku muntu winangira gutanga indezo kandi ari inshingano rero inama nyamukuru wagana inzego zibishinzwe cyangwa se abanyamategeko bakagufasha kandi nanone ku by'ubushobozi hari inzego zitanga ubufasha wazigana ndizeye Neste uherereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro yavuze ko bitangaje kubona umubyeyi wihakana uwo yabyaye gusanga abo babyeyi ntibakurikiranwa n'inzego zibishinzwe Ildefonso uherereye mu karere ka Huye yavuze ko abagabo benshi batanga bandukira inshingano zabo bitewe n'uko babaguye mu bishuko by'ubusambanyi. Ati kandi nanone hari n'igihe nta n'ubushobozi baba bafite. Wowe udukurikiye muri aka kanya ku ndangururamajwi nakubwira ko ushobora kudusangiza ibitekerezo byawe wifashishije nimero zikurikira: 0728 38 32. Ndasubiramo 0728 38 32, cyangwa se ukifashisha imbuga nkoranyambaga haba kuri Facebook cyangwa kuri Instagram, aho ujyashakirwa ukandikamo ikiganiro. Bakunzi b'ikiganiro, reka ubutumwa bwa none tubinyire kuri Anastasi wavuze ko abagabo bimana indezo kubera imyumvire ikiri hasi. Ati nanditse rimwe na rimwe abari abagabo bubatse bakanga kuba basenye, bityo bikaba intandaro yo kwihakana abo babyaranye. Sinasoza ntabibukije ko umuntu uzaba yarohereje ubutumwa bwinshi ibihembo bimuteganyirijwe kandi bishimishije. Nge naricitse Ruwikeza, tuzasubira ubutaha mu butumwa muzaba mwaradusangije.
Reka ngushimire nawe wabanye natwe kuva mu ntangiriro z'iki kiganiro. Nge kuri mikro ndi Nicole Giraneza, fatanyije na mugenzi wanjye
Jean Aime Muhabanayo.
Iki kiganiro gihagarariwe na Nige na Roger, Mizero Crispe ari ku buhanga bw'ibyuma. Mukomeze kugira ibihe byiza.
Abakomeje gukurikira Radio Ijwi ry'Amerika, mu masegonda make isa 12 murumva ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru kuri isaha.